yande joni witene min tawi sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Kori jam woni e moɗon habaruji e fulfulde. Soumana Amadou janganta on nder ko e kibaruji ɗi en kalan dow saria Baba Alpha gollowo bonfere bandi min latino tawa e juuɗe. Nonni fawara jondu kondan dow filla ponandaji ndiyam ko waɗi e nder leydi Niger toɓo gatɗon enɗa en nananno e filla faaba kañum e ballaga ministére hawjinde yurmede ko aadi watte. Nonni yewtere meɗen pendino hande studio Kalangu no ndar dow filla wona fawara jodi tindinoje ɗe loctoroɓe mbawi hokkude en dow filla ko darɗan ndiyan uuɗuɗan ila ilaja e toɓo toɓolan kañum e ndiyele tunnuɗe no hani jogorɗen. Nonni wontiri fawara jondu kon nani har filla ko darto hono saria Baba Alpha nden eneka e bandimin goto latiɗo kañum e fande mbiyeteɗo Oumar Sidi e Babi ko kamɓe wonno ko hanta e saria mabɓe waɗino saria o egguinama yarama noga e jeɗɗilor juin ko warta ɗum enda nden ene kadi kono ni ɗum wonna e dow filla jewdoɓe Baba Alpha ɓen ka en ƴami egguinolngol waɗe gam batte heɓa kaende konna sikkilo ko sikkiloto muɗum en minen andina on du kondan ni kanko Baba Alpha o nanggana kan dow filla ko darto tawrede ɗereji ɗi gana gonga. Fa hande ni har filla ko darto hono gomnati leydi Niger hakkunde muɗum e service militaire africar latiɗo kañum on hanno tawe gollino ko ete passeport ji ɗum enda ɗum ɗon du kondan ni gollal ngal enta e taccama nden ene ka leydi amérique faddeke coggu hono galle ñiɓaɗe ɗe leydi Niger jeeyi gonɗe to enda leydi france to du kon to wiyete nanterre to ndu saria gaɗaɗo ono dooma sappo e tati lewru darto ndu endan fa yimɓe heɓa faama dow toye ɗum dari Ali Ñalli.
Dow filla kiite tawaɗe caka leydi Niger e campany africad suudu kiite leydi amérique wi'i ko ɗum darna connol suudu leydi Niger tawanu ton New York. Fa ɗereji ɗi leydi Niger windani cuuɗi kiite ɗen ƴeewe miccintinen ko nder filla kiite ɗe suudu kiite fedde hawjiino filla ƴewtinade moƴƴina laabi kiite nder leyɗe afrique. Fedde indiraade OHADA jukki leydi Niger yoɓa campany o milliaruji sappo e jeegom ceede sefa gan darnol golle gaɗol karti wote mo natal golle ɗe leydi Niger hokki kampani o waɗi o bonni jawdi mum sanne. Tetol golle ɗe du gaɗirako gonga. Suudu kiite Nanterre kandu ƴamama dow filla gota kani faddo connol suudu leydi Niger gom wondu Faransi e tetol ceede gom ɗe Areva hiɗi hokka Niger. Dow filla kiite ɗe ni leydi Niger e kampani o jeegon lewru juin jaadi yeeso zuzu leydi France gom. La rue de l'histoire ɗerol leydi meɗen gom ko kowol habaru wi'i ko leydi Niger hollan suudu kiite du ko haɓɓidade ni waɗa dow mayri nder kiite o hadaɗe sappo e tati lewru juillet hitaande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ɗum faamoyta no kiite ɗe taƴira.
Alarba o wonno ko deputéɓe hembere capantato e jeɗɗo jeeyi tabintinowi laawol moƴƴintingol laabi ndaaroji filla cuɓaaki e leydi men Niger kañum e fedde du hawjotoonde cuɓaaki enda e dimma ko tawte nder muɗum. Ɗum waddini ko faware jondu konda ni annde nde enda bandi min Adama Dawaci waddani en faware joni oɗo habaru tawama du konda ni firtama Oumar Hamma kam firti ɗum.
Fedde hawjinde cuɓaki witende seni moƴƴintinama himɓe sappo e tati tawa nder nde fedde. Himɓe tato suɓete leɓe ngala e laamu ɓen nder fedde nde e tato woɓɓe wonɓe e laamu ɓen. Himɓe nde fedde witende seni nde duuɓi jeegol ngatta nder golle ko kayɗintina waɗi du fedde nde laatake gollore wakkati fuu wala bawɗo tiltidende nde waɗa golle gom nde de ummanaki kayre hoore mayre sigilanto golle mayre. Ɗum du e miccintinde nimɓe wakkati cuɓakino partiji ko ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegon fedde seni jinganoɓe ɓiɓɓe leydi e walloɓe ɓen laasi bake ndaari ko jaccere waɗi le cuɓaki bittiki fedde sawara hakkunde yimɓe politique kamɓen ƴami ɗum waɗire non nden noon ɓe ngala e laamu ɓen du cali yaade cuɓakiki.
Millimétre ji hembere capantati e jeenayyi ɗum wona toɓo ko toɓi nder gallure ñeme alarbar nde ɗum woni jamma alarba ƴaɓɓiɗo o enda hande nde du kasenda ni si en kisake ko watta himɓe sappo e nayi on woni ko hiisa ka e woni ko maayi nder majjum tawamadu konda ni hono kulle kewɗe boni. Habibou Garba bandi min subaka o yeehi e le banguere dege bo nder gallu ñame ɗo nokku to cuuɗi jeetati goni ko boɓɓi o waddani e ndeɗo yewtere.
Buuɓe fooɗi koyɗe sarre mum faa he kuppi omo tefa hawrude tuufeeje suudu makko koriiɗe toɓan alarba ɗan liɓi suudu makko e giiɗe makko gootaaji ɗi tiigitaaka ɗi e ñiɓɓol pon guntuyena o kam en ni gaddi ko diyan ɗan waɗi bononda o.
Be mabbu gotaji dino ndiyam dan wala fu totokirta. Dan nangi idam duda na koda nati nder chudi. Onji idu chudi lwa peno. Ko ichofi di nangi di chama. Ni dungwari.
Useni indirtedo antanke no gondo bube. Omu jodi do dago, omu jama hore mako no ola toito. Erne mako fu boni, omu alini, gan o wala fu to yehe. O wala du, mo walirtamu.
Akelma mwaje dor de oro.
Gan minkai fawarde handen yasin gomi mit awala. Kore jian fu chanki take, gan pembauta jodade leno kure ne kasi.
Akelma je dor de oro.
Himbe bangere de, diyan dan watan hipe bononda sanne. Erne mape du meti. Derpe minkaldi, rudal mu enfu. Bi ana ko gomnati ittana ni jungu himum en
cagal ni bonondaji dido ko ndiyam wadi juwone wannande endan ni der leydi Niger fawarjo se ndare faradla to en region mo tawa kany Agadez minister kawjido fille ciodol enda yurmandeji e balla gaji hoji il kenyande enda adi gam batte walutoyde nokkuje den enda no ne wadi ko fande region mo Agadez se en kisekeni wadna community jiego ko dun yewoto ingal iferwan adarbisnat e dabaga kany ciroserin se en nanen ko minister kawjido fille ko darto balla gaji e yurmandeji lati be hoji lawlu gam batte walutoyde himbe enda ko non ko wi en ketino Minister Lawa Magaji wakati mo bandi mi Musa Mama yewtede makuton endan Agadez.
C'est dans le cadre de la mise en œuvre du portefeuille de la Banque mondiale.
Min garana do du labi ballaga ga banki duniyaru woni no waddana himbe be bonondaji kewti. Leydi Agadez e tawa topo rawani gon wadi bonondaji re'ata. Dum wadi ko illa lewru Out fa wara lewru Septembre rawani. Min adi anniya windude do bonondaji di. Ko min bindi do bonondaji di min jaari min kolloyi banki o. Gomnati e banki o jabi golli didde gam be bonondaji di kewti ballire. Hande min gari do gam fuddude golle den. Dum wadan lebbi sappo. Dimma ballaka umma kina miliyaruji jeetati. Agadez no wodi joy e ko digi. Tawa no wodi didi e ko digi. Min tefan hawrude miliyaruji tati gam wadude golleji gom der hubere Agadez.
Agadez ki a besoin d'un certain nombre d'assainissement.
Hande woni nyalande ittanande do filako dar sukabe leydi Afrique hitande hikande endan do ko hojja do mo woni fondugol ri kuji kanyi renugol sukabe endan region mo difadu konda inder leydi Niger kanyi won ko suba gam batte jabbitade batu noga en jeddab on endan hikka nenne minister kawjira filako dar to gondar rewbe sukabe madan El Bak Zainabou Tari Bako o yehi ton endan o foto e batu on o halidu ko sabi ko difa kanyi won ko suba.
Aujourd'hui, l'Union africaine nous a donné cette chance.
Fedde dental led Africa, hokkimi lawol warde, wadude julde nyalane ittanane sukabe. Min gattan ko woni hebawt amin fu, gam badinde sukabe amin e welnude berde mabbe. Min cubake difa, gam neddo fu no andi ko waduno ton e derno sukabe led difa. Tawa min gardi du anniya singude sigila gon, tay ko todo ƴewa no wade ko burnan sukabe
wuro. Sur la prise en charge des enfants.
Awana minister kawji nene rewbe sukabe nene wakkati mo Adam Babacar na won kollandi mo cagal majjuntu hawrindeje na mbiyam pelle jewndonoje na du konnam ballitoje himbe lardube ka endu konnam wadi kenyande endam batu hono tewtol yaade sukabe lardube endam kanyi ebe lardai nene ne ka seket nene tewto ngol dum wardi Mahamadou Oumar kanyi won horejo federeten ONG Mourna Yara Habibou Garba yewtude mudu.
Nous avons décidé d'offrir un cadre.
Mingadi ania wadande sukabe lardube tawabe der jangirde fu tobe garta neddo mabbe fu holla ko jangi na ko andi. Mingadanam be dado dirol der jande larabure faransire e jande dereji tawrabe bunda. Sigila wadude dado dirol gol wallami min eta andal sukabe be wombe no jangida be tawraka lardul fugo. Mingadan dado dirol chaka mabbe du mergi gan hana lokol tan sukabe be bawi e kitigu sarobe mabbe na chaka mabbe ibe bawi kitigo handen janginobe e sarobe mabbe no kollete nobe tokkirta ko taw hakkillo e berde sukabe be pukkake burna mabbe jangudu woda
e sur la guidance parentale.
Non wontir faane gollobe e mairieji do enen nyeme wombe e lay syndicat mitel sakoten kaindu ko no tawa e lay murter golle ko balde tati illi hecci kenya alarbar de endan do filla ko dartobe jobe e joddi lewru mabbe ko lewru mai kanyi e yobude ciede ko han yobe to endan caisse familiale e fawar jondu ko na mojjintingol lawol hono hojugol teddeni mabbe yaade loctoro e safareji mabbe kuje tadde woni ko be ardini gam do mudum be gadi murter de do lawol goto ngom ni andena on ni wiide e le majjumbe kebi hono murtu le kule de endan wodi ko be kebi rongoma do mudum be gadi ndu kondan ni jonde mette hecci kenya Habibou Mallam Mamadou Habibou Mallam Mahamman kanyum woni hono neddo kokko habaruji hono sa ko ten yaade e bibbe leddi nani ko a haali subako.
Le premier ministre a dit à partir de 2007
horejo gomnanti on wi'i ko nangude duubu jinaaji e sappo e jeddi filla rafi jobbi kay hanti maire nani jabi do mun gouverneur tawanodo on do nani jabi do majjum je joddo be ta min gadana min jamrata e mun dum heji min garawani nini non min mabbe gita am e milde ko dum biltoto na ko min gadi lebbi jeego min tabay jobdi golobe mairi ngarti fiobe barandel julirde teeri de kiraabe mun e jari sukaɓe mum to esiraɓe mum gam Allah ele sadorma mo tawa am amma jon o Allah yettama ɓe gaɗi jobdi ko lewru men ɗum du noɗon yoɓen woɗi du murtere nden tokkitama ley nokkuje ɗen fum golloɓe mairiɓe notake noddangal amin ngal ɓe paami ko durwo ngom wona syndicat amin o tanno hawtade no e golloɓe mairiji gallure ñameyde fu
Studio Kalangu
Der Gallu Nyemey
Do Radio Alternative
Lamba Chapande Jenay e Jenay Topere Enay FM
Do Radio Amfani
Lamba Hembere FM
Maina Sorua
Do Radio Mangari
Lamba Chapande Jenay e Jenay Topere Go FM
Birningaore
Do Radio Marhaba
Lamba Chapande Jenay e Jenay Topere Go FM
Dolville
Do Radio Gorwal FM
Lamba Chapande Jena e Joyi Topere Go FM
Sai
Do Voix de la Tapoa
Lamba Chapande Jena e Jena FM
Mayai
Do Radio Anuri
Lamba Chapande Jena e Jena FM
Damaske
Do Muriar Karkara
Lamba Chapande Jena e Jetati FM
Buza
Do Radio Takarkara
Lamba Chapande Jena e Jena FM
Magaria
Do Radio Kitari
Lamba Hembere Go Topere Joyi FM
Studio Kalangu Yadu Lady Niger
Studio Kalangu
e do filla yewtere men yerno mbirmi en garsan do filla ko darto jiwonde tobunde do enna galle nyame jamma alarba fa himbe sappo nay woni ko maayi der mum e kulle kew du ko nan bonani himbe je taab der wuro go endang dum waddi ko faware jondu ko nan diyele tobo tobolam e ila ilang nan endang ngari potti e faande diyele gono der gotaji tunudan dan hebay jabbade gante gotaji den sukki no kuje fudde tiggitaka dum du ko nan nino wodi basi moy waddude yaade e cellal bibbe adamaabe docteur Mamman Sani docteur jo maw taado nan galle nyame o haali e do filla majjum o famtini himbe o hebi do tindinoide o wadi wakati mo bandima Alassane Kouzi Mahamadou Landimou se ketno nana yewtere
vous savez c'est une période pro
quand do le wakati no mo bodi ngatta boppaade mum le iri ndiyele toban gado jam petadan ko atti tawe tonyi bowdi gaddanoje nimbe jonte pabbe kasi no wodi hunde ko hokkata neddo nyawu le iri ndiyele de an ndiyele baade du fetede le majje latide kulle kewde no tawa der mum wodi du ko andido nimbe mbowai wakati de nyamta de lota juude mum e ndiyan kambe kaatare kano nimbe no mema kulle kewde lotata juude mum dun dal du no wayi waddante nimbe nyawuji kewdi iri dogguru deedi e nyawuji kewdi fudu farsukaabe famarbe dum bodi faadu neddo hebbe hisa nyawu ndiyele pete der rungu de ginanda no wodi laabi e neddo hojanta hore mum amma ni laamudu don haani faame gam on jii ndiyam toban chakiti dandam mi anda sako on laasi bakedu dum pantono hunde fu wada ka kwatabe de toban dan wadi maane mburi dum hojane lawol le galure nyam den ne dun don watta na wallaji di kalumi di fu nanga nimbe de nimbe ko imo no baawi hojande dun lawol kan wando filla jonte pabbe de garmi halde dowmun den ko neddo fu andi de jamma wadi hanana nimbe pukkole arkilaji lati di gattama safare bodi fudu fartuka pama do buri kambe lotod juude mum e kaatare fande neddo nyamde dun don no hisina neddo e nyawuji keewdi kungel di dabrangel kan woni sukabe lotobe der beeli taban dan der galure hunde non ko wodi ko rimantabe amma dun don sarobe mabbe kaani kadabe e lotaki der ndiyele dem kanon ndiyele de kana gollire gannimbe tawa kana chaka galure ide gondi na walaji kewdi daboji
contamine
dow yewtere jamiroje tindinoje de docteur Mamman Sani do wondo yi hande habruñu fulful tili seyni Allah hetni altinerto non habruñu fulful de kedi jamar waddu ballam mi hore am yoto assalamu alaikum balanta jawali
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum